damages and blood.
I see your talents have gone beyond the mere physical level. Your skills are now at the point of spiritual insight.
Siezi stop, nigga, what na drop lyrics kama drop straight to the top. With my MCs, tunafanya kazi, si eti tuna rhyme, juu hatuna job.
Vile si who feel, tuki rhyme, vile tunazi drop.
Expression, kupa impression, kuto stress. Kama vile mashoga, hufon mamanzi kuwa chess. Ama preso kwa parade, kuwa dress.
Na press, kando mob, tao kukiwa na mess.
Vita na mabai, kuwa chess. Ma undertaker, kuwa ready, kuwapa express. Flight, immortality, kama Mortal Kombat. BWA, na class, play Russian roulette.
Na risasi ndani ya chess.
Sibai. Na ride high kwenye microphone niggas die. Walai, na hope niseme kitu umesikia before. Lakini
majini haoni ati ili umesikia ni upuzi.
Walk shit, my dogs, my guns, sticky freaky. Bila chorus, bila skit. So funga milango na dirisha kumeharibika.
Now what to do, now what to do, now what to do.
I have several questions. What is the highest technique you hope to achieve?
To have no technique.
Very good. Thoughts when facing an opponent?
There is no opponent.
And why is that?
Because the word I does not exist.
Watani kushota moja kali jo. Nili anza kuroga nikiwa kijana mdogo jo. Wase wali sema we shitani we chomeka jo. Ziko jo, iko bro, ziko bro, iko jo. Na nita matata paka na sako na hapo ndokuli na duga digaga. Na mimi na weka mpigo za paka na pate mishike na mama na mimi na kata. Mujo za paka kupanga na nilisike na mama. Chakula gana ningine notaka. Kuna nyome mbata na paka. Nikule kakujo za pata ya kombo takujo kupoteza meno jo. Kambo takikata kabisa na kuji mwajipanga na maneno bro. Ata jo, usi nifanya liru kwejo nipuruge chicho jo. Na spendo bro, hapa supege la vita taki michezo jo.
When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand.
Situation ziko tight nikiwa hapa bro tizama. Kwenye microphone mimi rock you like a hammer. Kwenye microphone nime rock you toka zama. Nikiwa hapa mahali bro tatamani kuhama. Kama ni MC fake na kubreak kama steak. Na kukunza kama Jake. Kwenye kiti na kupa break. Saa kiza vile na kupa joto na kubake. Tizama uso yangu stand face tunakucheka.
And when there is an opportunity I do not hit. It hits all by itself.